Bwela kukola mulabi kaya kolomu Abantu jebali Yamakona mungi na yekwe oliomu Omuntu weyele keresa Fuba mfulo mulangira Waguma bugumi webale kukuma Tebandaba okunyirira Jukira luli wetwe sangira Musajja muzibu watamanyi katonda Omuntu oyo mujukira Waguma bugumi mewele kereza Ojo mfumbire Morobula mubuzibu Ne watu nure nkaliriza Future terabwa Zechino chemanyi Era chikakasa mti Omulunji ya koro
Chimulichanda kuku Okubirizi wange Dala webale kufumba Echimulichanda kuchange
Ndaba kunyirira nebampa amayinja Joli nze mbitegeka Ndaba kunyirira nemumbaga waga Nangololera Omuntu omulungi atava kumulamwa Era kumebyama Ebinene byetukoze nebampa amayinja Tebamanye yabisaba Ezadde lyaffe Katonda lyatuwadde Yekwe wayonsa nobalela Omuntu atekanya atenyinyala simanyi obo kikolotya Katonda yamanyi bwe yakukola olabika ya kolomu Kimuli
Kimuli kyandaku yekwe Kimuli kyandaku olubirizi lwange Dala webale kufumba Ekimuli kyandaku kyange
Walika katonda yebazibwe Ea kumbakwe Ongumye munange webalete Katonda yebazibwe Atera vila Ajira chatu wangaza Mukama yebazibwe Atera vila Ajira chatu kumanga Zani baya katatyo Kero kuko mbecha Mamana venye mianyeyo Webali na mama Fumbie miaka jotamara Duwambavu Wate motia motia Lagika kwa bantu Tunda ya manyi Weya kukola Nabika ya koro mkwe Chimuli
Chimuli changa kuyekwe
Chimuli changa kuyekwe